Ye speaker wa parliament ya Uganda Netaneta Mongo avuddeyo n'agamba ogwanira ddala wabeerewo erisa gy'ogina okwetegereza enkola ya PDM. Enkola eno sejoolola gavumenti ya Uganda yagireeta ebeere ng'ejuna bannayuganda buli muluka wabeerewo ensimbi eziweebwa abawejjere beerwaneko okubeera ddala mu mbeera nga mbi. Wabula eriya lipoota ya Olita Jeno Edward Yakol ey'omwaka 2024-2025 yafulumiziddwa ng'eraga nteekateeka eno ya PDM. Gavumenti ya Uganda jitaddemu ensimbi yakatabalika kalamba ye trillion, wabula emirimu gyayo teginnazaala bulungi bibala nga bwe twandibadde tubisuubira. Era abatunuliza ab'enjawulo bagamba nti obudde buno waliyo ssaka ezitondebwawo naye nga za kimpatira teziriiyo ne ziweebwa ssente oluzibawa ne balyandye nga kw'otadde ebikolobero eby'enjawulo.
Right, Honorable Speaker, despite this progress, I identified areas that require improvements, and this includes lack of alignment of parish priorities to local government budgets and work plans, delays in disbursements of funds to households, cases of ineligible projects implemented, and that some of the projects were non-existent, although funded. There were also diversions of funds and cases of duplicate recipients noted among households. These areas were noted shortcomings.
Yabo yabadamu anukula speaker Netaneta Mongo yavuddeyo n'agamba yafisi ya Auditor General waino okubeerawo erisa gy'ogye kubaweebwa ensimbi n'enkozesa yaazo olw'ebitongole ebibalemeddemu omuzeezo gy'okubulankanya ensimbi bibeere nga bikolebwako ng'amateeka bwe gakirambika. Yo gavumenti ya Uganda egamba nti abantu abali mu bwavu eyagala ekole butaweere bajje mu kyabulabe ng'ate abayisibwamu ensimbi balyandye.
Like the PDM want the money to reach the final user, to the final beneficiary. But the problem we have is the diversion of these monies. The problem we have is the money does not go to the intended beneficiary. Auditor General wants you to be a whip on this. This money should go to the right people. Because we cannot appropriate the money, and then we have 70% of the people who are rich, and then the 30% cannot get anything.